kunipa ujasiri, na tena sikudhani ningepata ahueni. Alifunga mlango mmoja akidhani taumia, nisikuchoka kungoja, mwingine umefunguliwa. Tena nazidi kuona umuhimu wangu kwako wewe, hey. Kijumbe haimaanishi siwezi kulia katika mapenzi. Kijumbe haimaanishi siwezi kulia katika mapenzi.
Take your love from me, because you do belong to me, baby, now you are.